amezaliwa,
amezaliwa.
Bwana 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 amezaliwa leo.
Amezaliwa Bwana, amezaliwa Yesu,
amezaliwa, amezaliwa,
amezaliwa,
amezaliwa.
Bwana Bwana Bwana.